Radio Izgur di America. Radio Izgur di America ivugiri Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 nibice bitatu mu majepfo ashyirwe rengerazo bwa Uganda mu bice bya Kisoro Nyarusiza bihanganya kabande n'ibindi bice bihegereye muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri 88 nibice 9 FM muradusanga kandi ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.voa.com no kuri VOA radio yacu ku mbuga mpuzambaga za YouTube, Instagram, Facebook na X no mwanya w'ikiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro cyo kuri uyu munsi rero muri kumwe hano muri studio za Ijwi rya Amerika muri kumwe na Jeffrey Motagoma. Muti rero turaganira kuki? Leta y'u Rwanda iherutse gutangira gahunda yo kuvugurura itegeko rigenga abantu n'umuryango. Umushinga w'iri tegeko rivuguruye ukaba waragejwe mu nteko ishinga amategeko mu minsi ishize. Bitegerejwe ko abadepite bazawemeza cyangwa ntibawemeze. Ubaye umwe muyavuzweho cyane yaba kubahanga mu by'amategeko cyangwa abasesenguzi ndetse muri rusange n'abaturage. Impamvu nuko zimwe mu ngingo z'iri tegeko zavuguruwe mu buryo butavugwaho rumwe. Izi ngingo nizihe? No kubera iki zitavugwaho rumwe? Niki abadepite bakwiriye gushishozaho mbere yo kwemeza cyangwa kutemeza uyu mushinga w'itegeko. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi hano ku Ijwi rya Amerika twabatumiriye impuguke mu by'amategeko Madame Maître Mukashema Marie Louise akaba ari umukozi mu muryango utanga ubufasha mu by'amategeko mu Rwanda Rwanda Legal Aid Forum mu rurimi rw'Icyongereza. Maître Mukashema ikaza mu kiganiro muri sanga.
Turabashimiye cyane kuba mwadutumiye.
Ye natwe reka tubashimire rwose kuba mwafashe uyu mwanya kugira ngo muze kudufasha ndetse nabumva ijwi rya Amerika gusobanukirwa nibiri mu mushinga w'iri tegeko ndetse aribyo ariho duhera. Kuki uyu mushinga waganiriweho cyane kuruta indi isanzwe igezwe mu nteko ishinga amategeko ukavugwaho cyane cyane mu itangazamakuru ku mbuga mpuzambaga? Impamvu ziraterwa n'iki?
Nibyo koko uyu mushinga uri mu mishinga y'amategeko watumye haza impaka zitandukanye utuma abantu bashaka kumenya ibikubiyemo no kubera ko ari itegeko ry'umuryango. Uyu muntu wese mu muryango ni ibintu rero bireba buri wese kandi bikora kuri buri wese. Ikindi nuko ukuyeho nuko iri tegeko rireba imibanire y'abantu rinareba ibijyanye n'izungura no gucunga umutungo w'abashakanye n'impano. Ibyo rero ni ibintu burya ibintu bivuga ku mibanire y'abantu bikavuga ku bijyanye n'imitungo yabo bikavuga ku bijyanye n'impano ni ibintu buri muntu wese yisangamo. Ni itegeko ribumbatiye ubuzima bwa buri munsi, ibyemezo umuntu afata mu muryango ndetse n'ibyo akora byose birebana n'ibimuhuza n'abagize umuryango. Niyo mpamvu rero byazamuye amarangamutima ya benshi bashaka kumenya ikubiyemo bashaka no kugira icyo bavugaho. Niyo mpamvu bimeze bityo.
Birumvikana aho ngaho ndumva impamvu zikomeye kandi zifite ireme, ariko noneho tugaruke kubivugwaho cyane, nizihe ingingo zakuruye ibi biganiro muri iri tegeko, ni mu rwego rwo kugira ngo abaduteze amatwi bashobore gusobanukirwa ibitavugwaho rumwe cyangwa se byagarutsweho cyane cyane?
Wenda mbere yo gusubiza icyo kibazo nabanza nkabwira abadukurikiye yuko amategeko turimo dukoresha ubu ngubu nabiri. Hari itegeko ry'umuryango, hari n'itegeko rirebana n'ibirebana n'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye impano n'izungura. Muri uyu mushinga w'itegeko rero, ikintu abantu badukurikiye bagomba kumenya n'uko rizaba itegeko rimwe, rizaba ryitwa itegeko ry'umuryango.
Ni ukuvuga ko bahuje amategeko abiri.
Ubwo rizaba ari itegeko rimwe ry'umuryango rikubiyemo ibijyanye n'izungura, rikubiyemo ibijyanye n'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye n'impano, rikubiyemo n'ibijyanye n'imibanire y'abantu. Rizaba ari itegeko rimwe. Wenda ngarutse ku kibazo mwari mumbajije kijyanye n'iki gishya kiri muri iri tegeko. Iri tegeko kimwe n'andi mategeko ni ikintu cyiza kije gukemura ibibazo bihari. Byaje kugaragara rero ko muri iyi minsi ibijyanye n'amakimbirane mu muryango birimo gufata indi ntera, ibijyanye n'ubutane birimo gufata indi ntera, ariko byose bikagaruka ku bijyanye n'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Niho rero hari buze kugaragaramo icyo navuga cy'impinduka zigaragara muri uyu mushinga w'itegeko, ari nacyo cyazamuye amarangamutima ya benshi. Uyu mushinga w'itegeko urimo ibijyanye mwarimu ziko hasanzwe uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Hari harimo uburyo burebana no kuvanga umutungo rusange, no kuvuga ngo muvange byose. Hakazamo ubundi buryo bwo kuvanga umutungo muhahano wo muhahanye, no kuvuga ngo kuvamo mugiranye amasezerano yo gushyingiranwa umutungo mushakanye ugiye kuvanga. Hakaza n'ubundi buryo bwa gatatu bujyanye no gutandukanya imitungo yanyu, mukabaho rwose buri wese afite imitungo ariko mugahurira ku nshingano zo gutunga urugo. Ubu rero umushinga amategeko yazanye imindi mpinduka yuko hari ubundi buryo bwa kandi, aho abantu noneho bazajya bavuga bati twebwe ibi byateganyijwe n'umushinga amategeko ntabwo muri ubu buryo tubushaka, reka twebwe ubwacu twiyumvikanire uburyo tugiye gucunga tuzacunga umutungo wacu. Icyo gihe bazajya bajya imbere ya noteri bakorana amasezerano y'uburyo bazacunga umutungo wabo. Rero iyi ni indi mpinduka ije muri iri tegeko kugira ngo habeho gukemura amakimbirane yagiye agaragara mu miryango arebana n'imitungo. Abantu bazajya bajya gushaka n'abagize umwanya uhagije wo guhitamo uburyo bubanogeye. Nibabona ibyo umushinga amategeko yashyizeho bitabanogeye, noneho bahimba ubundi buryo bwabo cyangwa se bashyiraho ubundi buryo bwabo bazaba bumvikanyeho babushyikirize umwanditsi w'irangamimerere. Iyo ni impinduka ya mbere ijyanye n'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Indi mpinduka izaba iri muri uyu mushinga, iri muri uyu mushinga w'itegeko, ni ibijyanye n'ibyabanzirizaga urubanza rw'ubutane. Ubundi kugira ngo habeho urubanza rurebana n'ubutane, hagombaga kubaho imihango ibiri yo kunga. Umuhango umwe warabaga hakanyuramo amezi atatu, bantu bakongera bagasubira imbere y'umucamanza kugira ngo agerageze kubunga. Byatwaraga nk'amezi nk'atandatu. Ibi rero byari imbogamizi kubera ko wasangaga umuntu yatangaga ikirego cy'ubutane ukuyeho no gutinda ko gitinda kurangira, ariko nta n'umusaruro byatanze. Iyo mihango ibiri yo kugerageza kunga abashakanye bageze imbere y'urukiko nta musaruro byatanze. Niyo mpamvu muri iri tegeko, muri uyu mushinga w'itegeko ry'umuryango, bashyizemo ko ibirebana no kunga abashakanye bashaka gutandukana bizajya bibanza bikabera mu muryango, byananira mu muryango urukiko rugahita rwinjira bakaruburanisha urubanza bitabaye ngombwa kubanza kunyura muri ibyo bindi. Iyo mpinduka rero yindi ya kabiri
ni ukuvuga ko ubungubu uwo mushinga uramutse utowe byararangiye, ntabwo urukiko ruzongera kugira uruhare mu kunga abashakanye, bazajya bungwa n'umuryango n'ibyanga ruco rubanza.
Niko bimeze rwose, kubera yuko nibaramuka batoye uyu mushinga w'itegeko ibijyanye n'umuhango wo kongabizaje bibera mu muryango kandi ni nabyo nibaza ko cyatanga umusaruro kubera yuko abantu bagiye gushinga urugo n'imiryango iba yahuye niyo rwose iba yahuye ni nayo yagakwiye kubiya mbere mu kugerageza kubungabunga amakimbirane yavuka hagati mu muryango nta bintu rero byo kubijyanye n'ukungabizaje bigaruka imbere y'urukiko kereka wenda abanyiri ubwite bageze hagati bakavuga bati nubwo turi imbere y'urukiko reka tubihagarikira aha ngaha tujye kumvikana ntabwo tugishaka gukomeza ariko umushingamategeko rwose yavuze yuko muri uyu mushinga kandi ibyo nta n'ikibazo byateje ahubwo abantu benshi barabyishimiye kubijyanye n'umuhango wo kunga bizajya bibera mu muryango iyindi mpinduka irimo yindi navuga ko ari ya gatatu ubwo turavuga impinduka ngari kugira ngo kuko itegeko ni rinini iyindi mpinduka irimo ni ibijyanye n'agaciro k'imirimo idahemberwa muri uyu mushinga w'itegeko harimo yuko igihe ababanaga barasezeranye ivangamutungo bagiye ivangamutungo risesuye bagiye gutandukana mu rubanza rwa gatanya umwe ashobora gusaba umucamanza yuko imirimo idahemberwa yakoze yahabwa agaciro bityo ntibagabane ku buryo bungana kuko ubundi itegeko rivuga yuko ihame n'uko abantu bavanze umutungo bahisemo uburyo bw'icungamutungo mu buryo busesuye bagiye gutandukana bagabana ku buryo bungana 50% to 50% imitungo bashakanye cyangwa se bavanze ariko umwe nazajya abona yuko yavunitse kurusha undi reka mbyite gutyo cyangwa se ko hari imirimo yakoreye urugo yateje imbere urugo kurusha undi azajya asaba umucamanza yuko batagabana 50%
none se
icyo gihe muri uyu mushinga wenda n'abaciye mu ijambo reka ndangize ubone kumbaza muri uyu mushinga harimo yuko umucamanza azajya amugenera hagati y'10% to 39% y'uwo mutungo bashakanye agenera ya mirimo idahemberwa yakoreye urugo
aho ni naho nashakaga guhera iryo 10% to 39% itegeko rigena ku buryo bwimbitse aho umucamanza ashingira agena iryo 10% to 15% to 20% cyangwa irimurekera ubushishozi bwe nk'umucamanza
ubu ngubu ko mu mushinga w'itegeko byanditse umucamanza bamurekera izo mbaraga niko navuga zo kuba ariwe ugena ko gaciro ariko ikiriya amahire nuko uyu ni umushinga w'itegeko uracyaganirwa wenda ushobora no gusanga n'ubu turimo tuvugana hari ibindi bongeyemo ariko kuba bizagarukamo wenda hanozwe uburyo bwimbitse cyangwa se uburyo ibyo azajya ashingiraho agena ko gaciro ariko umucamanza niwe uzajya ubigena bisabwe n'umwe mu bashakanye uvuga uti ngiye naravunitse cyane wenda nanaboneraho umwanya wo kubwira abadukurikiye yuko imirimo idahemberwa ni iki n'umushingamategeko yarayisobanuye muri umushinga w'itegeko imirimo idahemberwa ni ya mirimo umwe mu bashakanye ashobora kuba yakora baba bafite bose ibyo bakora cyangwa se umwe adakora ariko akaba afite imirimo akora yindi yo kwita ku rugo cyangwa se iteza imbere urugo ishobora kuba ku kwita ku bana ishobora kuba kwita ku muntu ukuze uri mu rugo umwe mu babyeyi b'umwe mu bashakanye ashobora kuba aba muri urwo rugo wenda afite intege nkeya umwe akaba yaramwitayeho nk'igihe cy'imyaka 10 to 15 cyangwa se ya mirimo yindi yo gukora yo mu rugo nyine ushobora guhera mu gitondo ugakora ukageza nimugoroba
nko mu gikoni koza ibintu guteka gusasira abana ibintu nk'ibyo
ibyo byose ushobora no kuba ufite nk'inkeshanu mu rugo cyangwa se n'icumuka ukaba ari wowe uzitaho ukanita no ku rugo zikaba ziri aho hafi ukazitaho ukaza gukubura ugakoropa ugatekera abana ukita kuri uwo muntu uri mu rugo ufite intege nke ibyo rero niyo mirimo yo mu rugo idahemberwa kuko iyo mirimo iba igomba guhabwa agaciro kandi nayo ituma iteza urugo imbere ariko ikanateza n'igihugu imbere
mukanya turaza kujya ku mirongo ya telefoni kwakira abanywanyi bacu ariko reka tubasabe babe bihanganye gatoya ubanze ucutse ino ngingo wari ukitubwira ibishya byaje ngira ngo hari ikindi wari ugiye kugeraho
hari ikindi nari ngiye kugeraho nuko muri uyu mushinga usibye ubwo buryo narivuze bw'abashakanye bavanze umutungo, ariko ibi by'imirimo idahemberwa bizajya binitabwaho mu gihe abantu bahisemo uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye bamuhahana. No kuvuga ngo biri mu buryo bubiri, harimo hahano no kuvanga umutungo, bazajya gihe umucamanza abisabwe n'umwe mu bashakanye azajya ahagaciro ya mirimo idahemberwa. Indi ngingo rero yagarutsweho cyane nibijyanye nuko umuhungu cyangwa umukobwa ufite imyaka 18 ashobora kwemererwa gushyingirwa mu gihe bigaragarije impamvu ifatika. Ibyo nabyo byazamuye amarangamutima y'abantu benshi, uruhande rumwe ruti rwose umuntu w'imyaka 18 ntabwo aba yagakura kugira ngo ashinge urugo, abandi bati rwose iyo myaka bizatuma hari abagabo bashaje cyangwa bakuru bafatira n'abana b'abakobwa babateye inda bagahita basaba yuko bashyingiranwa. Mbese byazamuye amarangamutima y'abantu benshi. Ibi rero impamvu umushingamategeko yazana iki kintu, murabizi neza yuko amategeko yacu amategeko mpanabyaha afite ukuntu ahana umuntu wese wakoze igikorwa icyo ari cyo cyose kirebana no gusambanya umwana cyangwa se n'ibindi bintu byose biganisha ku gitsina umuntu wese ufite imyaka iri munsi ya 18. Ariko guhera ku myaka 18 ibyo bikorwa umuntu ashobora kuba yabikora ntakurikiranwe n'amategeko ahana ibyaha, kandi hanagendewe yuko hari abana benshi ngo cyane cyane abana b'abakobwa basabye ministeri basaba ngo babahe babemerere ubukuri kugira ngo babashe gushyingirwa. Aha rero niho umushingamategeko yarebye akavuga ati se n'ubundi ko munsi y'imyaka 18 umuntu abakiri mutoya amategeko agira uko abiteganya, hejuru y'imyaka 18 niba wa muntu yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se akaba binagaragara yuko koko afite n'impamvu imwemerera kuba yashyingirwa kubera icyo uwo muntu atahabwa umwihariko agaragaje impamvu yumvikana ko yakwemererwa guhabwa ubukuru akaba yasezera. Ariko nanabwire abadukurikiye yuko iryo ni irengayora. Abantu iyo bumvisha imyaka 18 bumva ko ari ihame. Ariko ihame ni uko umuntu ashyingiranwa n'undi afite imyaka 21. Irengayobora rikaba imyaka 18.
Ubwirenga yobora kubatumva imvugo z'abanyamategeko no kuvuga ibintu bikorwa mu gihe habayeho impamvu zituma amategeko abigena uko.
Yego, nuko nguko rwose. Nuko kuvuga ngo ihame cyangwa se cy'umushinga amategeko yifuje nuko abantu imyaka yo gushyingirwa ni 21. Gose umuntu niko amategeko ateganya yuko imyaka gushyingirwa ni 21. Ariko yongeyeho ngo ariko ni nko kuvuga ngo ku mpamvu zifatika kandi zumvikana ufite imyaka 18 azajya yemererwa kuba yashyingirwa nubwo adafite 21. Aha rero abantu bagomba kumenya yuko bagomba kugirira icyizere umushinga amategeko wacu, reka mvuge gutyo. Niba ibyo bintu bitari bisaba kondise cyangwa se bisaba impamvu zumvikana, bivuga yuko uzajya ubyifuza azajya ajya ku rwego cyangwa se ku buyobozi itegeko ryahaye ububasha, ubu ni akarere ushinzwe irangamimerere ku rwego rw'akarere ari gusuzuma iyo mpamvu. Mu gusuzuma iyo mpamvu rero bizasubiza babandi bavuga ngo none se niba hari uwatwise ari munsi ya 18 kugira ngo wa muntu wamuteye inda ahita murongora mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se babane mu buryo bwemewe n'amategeko akagenda bagashakisha impamvu bakayivuga, ubwo murumva bitazaba ari ukugira ngo abana b'abakobwa babyare imburagihe, reka mbivuge gutyo, cyangwa igihe kitageze wa muntu usuzuma ya mpamvu azajya anareba koko niba ya mpamvu wenda niba ari ugutwita niba ataratwise mbere y'imyaka 18. Mu gihe arimo asuzuma iyo mpamvu ibyo byose azajya abireba, ariko no mu gihe asuzuma iyo mpamvu azaba areba n'inyungu y'uwo muntu urimo kubimusaba ufite imyaka 18. Aha rero abantu bumve yuko iryo atari ihame ahubwo ari izindi mpamvu zidasanzwe zatumye nyir'ubwite avuga ati ngewe rwose mfite imyaka 18 ndimo ndasaba yuko shyingirwa. Ibyo bintu bigasuzumwa bikigwaho bakabimwemera cyangwa se bakabimuhakanira, kubera ko iyo usaba bashobora kubiguha cyangwa ntibabiguhe. kandi ikindi kintu kizaza cyunganira ino ngingo ubu ngubu murabizi neza ko mu Rwanda barimo barashyira ku murongo ibijyanye n'irangamimerere banabishyira mu ikoranabuhanga aho ni ukugira ngo hazirindwe ko n'umwana ufite 16 cyangwa 17 yajya gusaba ubukure.
Mukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Umutumirwa wacu ni Madame Maître Mukashema Marie Louise, akaba ari umukozi mu muryango utanga ubufasha mu by'amategeko mu Rwanda, Rwanda Legal Aid Forum. Reka tujye ku mirongo ya telefone twabanze twakira. Hari abantu babiri, hari Gakwavu na Ngizwe n'Inshuti. Duhere kuri Gakwavu igisagara, ikaza mu kiganiro muri sanga.
Uraho neza y'u Amerika?
Ukomera cyane.
Ukomera cyane.
Aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni Gakwavu igisagara mu Rwanda i Butare. Ikibazo ngewe ngo mbaze uwo mutumirwa. Nimba haratekerejwe kuri bari abakobwa bazashaka afite 18, ese ku bijyanye n'abahungu, for example, nimba afite nk'imyaka 37 cyangwa 40, aba nikundaniye n'umukobwa w'imyaka 18, nta kibazo ngomba kumushaka. Ikindi cya kabiri, ese niba Inteko Ishinga Amategeko yaratekereje ku myaka 18 yuko bagomba gushaka abagabo n'abagore, kubera iki batatekereje kuri bariya basore bafunze? Bagomba, muri magambo magufi, bagomba gutekereza kuri bariya basore bafunze nabo bazize bari abana b'imyaka 18, kuko harimo abasore nabo tukibona mu magereza.
Kubatekerezaho
kubera bashaka abana b'imyaka 18 nabo babatekerezeho, nicyo nisabira aba bari kuri
kubate. Ariko ibyo ngibyo ubanza hari ihame ryo mu mategeko, ngira ngo Maître Mukashema araza kubitubwira. Ubanza hari ihame rivuga yuko itegeko ridasubira inyuma ngo rikoreshwe mu bintu byabaye ritaremezwa. Ariko urakoze cyane, reka twakire na Baptiste Ngizwe n'Inshuti kugira ngo aze kubasubiriza hamwe. Baptiste, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane. Anje merere Nairobi. Kibazo nari mfite ni ku kwiyo myaka y'ubukure, niba bafite bavuze ati ku muntu w'imyaka 18 akenye ashobora gushingirwa, bagomba na ese bashobora kuba bashobora kwegeza imyaka inyuma y'abahohoterwa kugera nka 16, kuko birumvikana ku 18 umuntu niba ashobora gushingirwa ngo indi myaka izamanuka igera nko ku 16.
Baptiste Ngizwe n'Inshuti,
ikibazo cya mbere nari mfite.
Nyarutsa.
Ikindi nifuzaga kuwo mutumirwa najya ngo mutume baba bakwigira n'umushinga uburyo ki bakwiga ku itegeko rirengera umukozi, umushahara w'umukozi, kuko usanga mu Rwanda ikibazo cy'umushahara w'umukozi ntibakiganira mu mategeko, nacyo bakaba badufasha. Murakoze.
Baptiste Ngizwe n'Inshuti, Nairobi muri Kenya, nawe turagushimiye cyane, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Maître Mukashema, ngira ngo urabyumvise?
Yego, nabikurikiye.
Mwanya ni uwawe rero kubasubiza.
Nahera kuri Gakwavu wajije ikibazo ari igisagara mu Rwanda. Ikibazo cya mbere, niba nakurikiye neza, yibajije ibijyanye n'abafunze, abasore bafunze kubera babanye cyangwa se bazira abana b'abakobwa b'imyaka 18, uko bizagenda? Mwabikomojeho mu musubiza yuko itegeko hari itegeko ridasubira inyuma, ariko hari n'igihe wenda itegeko rishobora kuvuga ibibazo bikiri mu nkiko cyangwa se ibindi bibazo byabaye imbere y'itegeko uko byakemuka. Aha rero ntabwo ari ukuvuga ko itegeko ryabibagiwe, ahubwo nuko wenda igihe bagwaga muri ayo makosa cyangwa se muri ibyo byaha hari uko amategeko yabiteganya icyo gihe, kuko niba bafunze hari impamvu bafunze cyangwa se niba barabakatiye hari amategeko yashingiyeho babakatira. Ubu rero iri ni itegeko ry'umuryango rikiri umushinga ritarabitegeko, kandi nibaza yuko ikindi kintu asa nk'uwakomojeho asa nk'aho yabifashe ko iri tegeko rireba abana b'abakobwa gusa, ariko iri tegeko rireba abakobwa n'abahungu, ntabwo ryigeze rivangura, nuko wenda ingero zitangwa zireba cyane ku bana b'abakobwa. Ikindi kibazo yabajije ikibazo cy'abana b'abakobwa b'imyaka 18 bashobora kubana n'abahungu b'imyaka 37. Ubundi ikintu abantu bagomba kumenya nuko umushingamategeko yashyiraho itegeko yirinda gushaka kwinjira mu buzima bwite bw'abantu, ahubwo agatanga umurongo ngenderwaho. Umuntu ashobora no kuba afite imyaka 18 n'umuhungu ashobora kugira 18 cyangwa 19 akabana n'umukobwa w'imyaka 40. Iyo amategeko rero yemerera abantu, ntabwo bajya kureba icyo kinyuranyo kiri hagati y'abagiye gushyingiranwa. Kinyuranyo mvuga ni ukuvuga ngo niba yagejeje kuri ya myaka itegeko rimwemerera gushyingiranwa, ntabwo umushingamategeko azita no kuvuga ngo uwo bagiye gushakana cyangwa se bagiye gushyingiranwa afite ingahe. Icyo umushingamategeko yarebye ni ukureba ya myaka n'ubundi batangirira bavuga ngo umuntu arakuze ashobora kuba yashyingiranwa. Rero ntagira impungenge rwose, amategeko abereyeho abantu bose, yaba abakobwa n'abahungu. Amategeko yacu ubu ntabwo ari nk'aya kera aho bibandaga ku bagabo ugasanga umwana w'umukobwa ari inyuma, ubu ni amategeko areshyeshya abantu bose. Tugiye kuri Baptiste wa Nairobi, yabajije ikibazo cya mbere aho yavuga ati se imyaka ntabwo bagakwiye kuyigiza inyuma ikagera ku myaka 16. Ntabwo sinzi wenda kuyigiza inyuma yashatse kuvuga niba ari mu bijyanye n'imibanire y'abantu muri mbonezamubano cyangwa se ari mu bijyanye n'amategeko ahana, ariko wenda reka tubifatire muri rusange. Ibijyanye n'amategeko ahana, ntabwo munsi y'imyaka 18 rwose ugize igikorwa icyo ari cyo cyose ukora kiganisha ku gitsina, ubikoreye umuntu uri munsi y'imyaka 18 amategeko araguhana. Nta nubwo ushobora kujya ufite imyaka munsi ya 18 ngo ujye gusaba ngo ubukure, ntibishoboka ukurikije uko amategeko ateye ubu ngubu. No mu bizahinduka muri iri tegeko ry'umuryango ibyo ntibirimo. Gusa umuntu ufite munsi ya 18 umaze kugira imyaka 16 yakora akazi kamwiririza inyungu, yabona akazi ariko kajyanye n'imbaraga afite ku myaka 18, hari icyo amategeko y'umurimo abivugaho. Tugiye ku cyifuzo yavuze yuko amategeko y'umurimo mu Rwanda atarengera umukozi ku bijyanye n'umushahara. Ntabwo itegeko ry'umurimo rirengera abakozi mu buryo butandukanye, harimo n'ibirebana n'umushahara. Sinzi wenda ikibazo yashatse kuvuga ko nta mushahara fatizo dufite, ariko ubu hari umushahara usa nk'aho ugenderwaho watanzweho umurongo n'urukiko rw'ikirenga, amafaranga umuntu akorera ku munsi ashobora kuba yaherwaho umuntu avuga ngo umuntu arakorera aya mafaranga. Ariko ibiri hanze y'ibyo ngibyo abantu babiri bariyumvikanira, kandi nibaza yuko ubu ngubu hariho no gutekerezwaho uburyo hajyaho iteka rivuga ku bijyanye n'umushahara afatizo, kuko mu itegeko ry'umurimo birimo yuko agomba kujyaho iteka rya minisiteri rirebana n'umushahara. Aha rero nabwo nibaza yuko nta mpungenge zihari, kuko amategeko arebana n'umurimo rwose yagerageje kureba ibijyanye n'uburenganzira bw'umukozi ku kazi ndetse n'ibijyanye n'umushahara ireba uburyo bibungwabungwa. Nibaza ko ari icyo nabivugaho ku bibazo byabajijwe.
Naho ku bijyanye n'ibyo avugaga ati turagutumye nyine, niyo ngingo umaze gusobanura, ariko unavuze yuko hari ibiri mu nzira birimo bikorwa, ni ukuvuga ko kwitegeko no kurira itegeko ry'umurimo hashobora kuzaba amavugururwa, nubwo bwose tutazi ngo ni ryari cyangwa nayahe.
Kuntuma bwo urumva nk'uko mwatangiye mubivuga, ndumwavuga gukorera muri Legal Aid Forum ni ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko, ariko mu bintu dukora hari ubushakashatsi ku birebana n'amategeko ndetse n'ubuvugizi. Iri tegeko ry'umuryango hashize igihe kinini twaritanzeho ibitekerezo, twanariganiriyeho na minisiteri y'umuryango ndetse turanakomeza tukajya no mu nteko gukora ubuvugizi ku bibazo biba bigaragara. Rero ni iri tegeko ry'umurimo nabyo biri mu nshingano zacu kubikoraho ubuvugizi, nibyo yavuze tubikoraho ubuvugizi, ari nayo mpamvu namubwiye yuko mu itegeko ry'umurimo harimo yuko hari iteka rya minisiteri rigomba kujyaho rirebana n'umushahara fatizo. ibyo rero nubundi Liquid Forum biri mu nshingano za Liquid Forum gukora ubuvugizi kuri ibyo bintu nabiteganywa mu itegeko ariko bitarashyirwa mu bikorwa cyangwa se ibyo teka ritarasohoka rero tumwijeje yuko koko ibyo ngibyo nubundi biri mu nshingano za Liquid Forum gukomeza gukora ubuvugizi ku bintu bibangamiye uburenganzira bw'abantu cyane cyane biri mu mategeko binagaragarira amaso ya buri wese.
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri sanga insanganyamatsiko no mushinga w'itegeko ry'umuryango Leta y'u Rwanda yagejeje mu nteko ishinga amategeko. Umutumirwa wacu ni Madame Maître Mukashema Marie Louise. Tujye ku mbuga nkoranyambaga hano kuri Facebook, hari uwitwa Cosmas Simbakwira ati narayesomye mbona isubiza inyuma umuco. Douglas ndiho kubwaye ati gusa umutwe w'abadepite uzisunge umuco nyarwanda mbere wa mbere y'umuzo w'abakoloni. Maître Mukashema, uyu mushinga hari aho ubona udindiza umuco cyangwa asunyiranyije n'umuco?
Nuko mukanya maze kubivuga, uyu mushinga w'itegeko Liquid Forum ya utanze ibitekerezo, ndi n'umwe mu itsinda ry'abantu batanze ibyo bitekerezo, bakoze kuri ibyo bitekerezo, babiganiriyeho na Minisiteri y'Umuryango. Kandi n'ubu turacyabikurikirana, ntabwo iri tegeko risubiza inyuma umuco. Muri iri tegeko harimo n'ikintu cyiza cyane twishimiye, harimo yuko hazasohoka iteka rya minisitiri ufite umuryango mu nshingano, uzashyiraho iteka rigena uburyo inama y'umuryango ikora. Iyi nama y'umuryango izaba ifite inshingano zikomeye cyane, kubera ko nk'inshingano y'ibanze hazaba harimo kubungabunga ireme ry'umuryango. Buriya rero ireme ry'umuryango riba rinabungabunga umuco n'indangagaciro za Kinyarwanda. Munibuke yuko buriya buri gice cy'u Rwanda bagenda bagira imico yabo n'uburyo bakora imihango imwe n'imwe yo gushyingirana hagati y'imiryango n'ibindi byose. Iryo teka rero rizasohoka niho habumbatiye ibijyanye n'indangagaciro ndetse na za kirazira n'umuco nyarwanda, bivuga ngo ibibazo byose birebana n'umuryango, ibijyanye na gatanya, ibijyanye n'uburenganzira bw'abantu, ibijyanye n'amakimbirane y'izungura n'ibindi byose byavutse mu muryango bizajya bibanza inyure muri iyo nama y'umuryango. Iyo nama y'umuryango abantu badukurikira bashobora kwibaza ngo izaba igizwe nande, izaba iyoborwa nande. Ubundi itegeko rivuga yuko inama y'umuryango igizwe n'umugabo n'umugore n'abana, ariko ishobora kwaguka ikazamo n'inshuti z'umuryango na ba nyirasenge b'abantu na ba nyirarume bose bakazamo. Iryo teka rizatanga ubwo buryo bwose bw'abayigize n'uburyo izo nama z'umuryango ziterana. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, sinzi wenda hari abantu bumva yuko byasubije inyuma umuco, kubera ko muri iri tegeko harimo n'ikintu cy'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Ibintu byose byasubizaga byari mu muco nyarwanda, murabizi ko mu muco nyarwanda hari harimo ibintu byose byasubizaga inyuma umugore, igitsina gore. Muri iri tegeko rero n'iri turimo dukoresha ubu, ntabwo ibyo bintu ushobora kubibonamo. Ni ukuvuga ngo hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se hagati y'umwana w'umuhungu n'umukobwa bose barahije. Ntabwo rero iri tegeko ryajereje gusubiza inyuma umuco, ahubwo uburyo iri tegeko rikoze ni uburyo bwo kubumbatira umuco, kubera ko na ya mihango yo gukwa n'indi mihango ibanziriza ishyingirwa, n'urugero nari mfashe, ntabwo umushingamategeko yigeze ayikoraho ngo yavuga ngo irabushishwe. Kandi ni ikintu gikomeye cyane mu muryango. Rero ku bwacu rwose iri tegeko ntabwo ryigeze rihungabanya ibirebana n'umuco, ahubwo uburyo iri tegeko rikoze ni uburyo bwo kubungabunga umuryango, kugira ngo rwose umuryango nyarwanda nujya n'abantu bajye bajya gushinga umuryango biba ari umuryango uhamye kandi unatekanye.
Nanone ku rubuga mpuzambaga rwacu uwitwa Uwimana Valencia yatwandikiye ati ndi Kigali mu Rwanda, mfite ibibazo nka bibiri naza kubaza umutumirwa. None turamufite ku murongo wa telefone. Uwimana Valence, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze Toma Kamirindi, ndabashimiye. Ndi Kigali mu Rwanda koko inyarugenge, ariko icyo nifuza kubaza umutumirwa wacu umunyamategeko Louise badusobanurira, ese imyaka 18 kuri cyo kwemerera abantu bageze ku myaka 18 kandi urebye mu Rwanda usanga ku myaka 18 kenshi nibwo abana bari kurangira amashuri yisumbuye ukibaza rero kukigendanye n'umutungo siyo ngingo baba barayirebye ko umuntu abamaze kwibaka mu buryo bw'umutungo ku buryo abasha kuba yatunga urugo icyakabiri ni impungenge nagize kubigendanye no kuboneza urubyaro usanga abenshi bavuga yuko umuntu ashaka ikiri muto babishobora kumujyana mu murongo wo kuba yazabyara abana benshi noneho bigakurikira ko na wa mutungo batari yakawugize kurera abo bana bikaba bishobora kuzara undi muzigo ku gihugu ibyo bintu rero nagira ngo umunyamategeko mutumirwa wacu mwatuzaniye agira icyo abivugaho murakoze
urakoze Uwimana Valence nkibutse ko gende Jeffrey Mutagoma ntabwo ndi Thomas Kamilindi ariko ndanatekereza ko hari icyo yari yavuze kubijyanye n'ikintu kitwa irenga yobora ariko ntabwo ndi bumusubirize ndamureka agusubize ariko munyemerere nanone mbere yuko agusubiza twakire niyitanga Simon ikaza mu kiganiro muri sanga
yego murakoze
Uherereye he kibazo cyangwa igitekerezo?
Ni muherereye mu Rwanda mu ntara ya Majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Komeza.
Yego murakoze. Ngiye cyangwa kugarukaho by'umwihariko mbere na mbere nashaka kubanza kugaruka ku kijyanye n'iyi myaka 18 ku basore n'inkumi bashaka kurushinga. Imyaka 18 nubwo yashyizemo ko wenda harimo nabyo bwa byarirenga yo bariko ndagira ngo nge mubwire uruhande rwanjye kuba wakemererwa gushingura ubwo ku myaka 18 mbere na mbere ntabwo utegetswe gushingura ubwo ku buryo utarushinze wenda hari ubuzabiguhanira ngo akubwire ngo kutarushinze kandi yifite ku myaka 18 ariko nanone ku washatse kurushinga arebiye ku mpamvu ze yumva ko zumvikana mbere na mbere bazajya bazibara bate kugira ngo bavuge ko ingenzi wakuba impamvu zanjye mfite numva kuri njyewe zumvikana numva njyewe ndishoboye mfite ubushobozi nkurikije uko niyibona nkaba ati njye ndumva nshobora gushinga urugo bikankundira ariko nkaba uwo nshaka gushingana nawe urugo we ntago we nta mpamvu afite urugero wenda njye ndi umuhungu mfite ubushobozi mfite bishoboka byose ku buryo umuntu yatunga urugo ariko umukobwa nshaka gushaka we ntago afite impamvu yindi iremereye bafite umuryango afite ku myaka 18 hari igihugu kirimo mu ishuri wenda we nta mpamvu imurengere se ako kantu kuko numva nta wigeze akarebaho kandi nako karashoboka hari umuntu ushaka kuba afite ubushobozi uretse n'ubushobozi afite n'impamvu ze yumva ko zumvikana amategeko akivugaho iki cyo ngicyo ku wenda nabihengishije ku muhungu amategeko ho akivugaho iki hanyuma nanone ku itegeko ry'umuryango rirareba abashakanye babana ku bijyanye n'imitungo no ku bijyanye n'ibindi byose bazagenda bashyiramo mbere na mbere umunyamategeko ambwire mu Rwanda umuryango nto abona nta kibazo kiri mu muryango gikomeye cyane gishobora kuba ari nacyo cyatumye itegeko ry'umuryango abantu barigarukaho cyane kuko urebye impamvu barimo barigarukaho nuko bazi neza intege nke y'umuryango ufite ngino byita intege nke umuryango ndabona intege nke cyane ku rwego bigezaho noneho babishyize mu mategeko bakavuga ngo ubwo umuryango ubwawo wananiwe gukemura ibibazo reka tubishyire ku itegeko noneho itegeko ari ryo riza kubireba kuko ukurikije uko biri umuryango wubatse kuva hasi kugera hejuru umuryango ukomeye sinekereza ko ibyawo byakemurwa n'amategeko kuruta gukemurwa n'ibiganiro rero ntekereza ko kuba bamaze kwicara bakabibona bakabona ko harimo ikibazo ariyo mpamvu babizanye bakabishyira noneho mu mategeko bakavuga ati reka tuvaneho cya kintu cyo kuvanga umuryango wumvikane bivuze ngo barabizi neza ko umuryango urimo ikibazo gikomeye ahubwo ndagira ngo ambwire niki cyakorwa ngo umuryango wongere kuba umuryango uhamye nicyo abantu bakwiye kuba batekereza kugira ngo umuryango wongere kuba umuryango uhamye kuko iyo urebye usanga ibijyanye n'umuryango rwose ndabinenze cyane niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga bavuga ngo hari numvise bamwe babigaruka bakaba bati hari abana b'abangavu bakomeje guterwa inda cyane usanga nanone nabyo n'ubundi biri kuri cya kibazo cy'umuryango udahamye cyo cyo cy'umuryango ujegera tubwire biraterwa n'iki byo byakemuka bitu kugira ngo umuryango ugire ishingiro rikomeye.
Urakoze Simon Nitanga. Maître Mukashema.
Ndabashimiye. Hari kibazo cyabajijwe na Nitanga Kamonyi niwe ngiye guheraho. Wabajije ibijyanye nuko akibaza ati se umukobwa aramutse afite imyaka 18 umuhungu wenda afite imyaka iri hejuru ariko afite ubushobozi afite uburyo bwose bushoboka ku buryo yakuba ku rugo ariko ugiye gusaba we nta mpamvu zifatika ati se iri tegeko ryarebye kuri uriya wundi. Ntabwo itegeko ryigeze rireba kundi rireba ufite ikibazo ni ukuvuga ngo wa wundi watanze bwa busabe bwe bwo gusaba ubukure. Ariko iyo harimo hasesengurwa buriya hari ukuntu umushingamategeko yandika ingingo ukabona ko niba bavuze ngo uzasaba ugaragaze niba babona impamvu yawe ifatika koko baguha ubwo bukure. Ibyo bishatse kuvuga ikintu kuvuga ngo mu gihe cyo gusesengura n'igihe bashobora kureba esoba niba impamvu ifatika avuga ari ugushyingirwa kuko ukurikije niyo mpamvu iki kibazo ukurikije ni nayo mpamvu ya agiye gusaba ubukure n'ugushyingirwa. Aha rero usesengura ashobora noneho kuva ku mpamvu za nyirubwite ufite imyaka 18 usaba ubukure akanajya no kureba ngo uwo bagiye gushyingira nawe ahagaze ati kubera ko utanga ubukure ku mpamvu yo gushyingirwa ntago azareba wa wundi imyaka 18 gusa azareba n'uwo bagiye gushingana rwa rugo kubera yuko arimo arareba inyungu za wawo ndetse nimwemerera ntabwo kuri iyi myaka ye 18 azabasha gushinga urugo. Rero mu buryo butaziguye cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi azanareba no kuri wa wundi wundi koko bagiye gushingana urugo amubaza ati se wabayeho atya wafite imyaka ingahe. Hari ikindi kibazo Nitanga yabajije kijyanye yibaza ati se umushingamategeko we ntiyabonye yuko mu muryango hari ikibazo gikomeye. Twese turabizi yuko kandi tunabyemera nk'uko mu muryango hari ibibazo by'amakimbirane akenshi aturuka ku mutungo ni nayo mpamvu itegeko hari impinduka rizazana kugira ngo rirebe uko rihangana n'ibyo bibazo. Akarangiza avuga ngo yibaza ikibazo kivuga ngo ese ni iki cyakorwa kugira ngo tugire wa muryango uhamye mu yandi magambo kugira ngo tugire umuryango utuje kandi utekanye. Aha nigeze kubikomozaho muri iri tegeko muri uyu mushinga w'itegeko harimo yuko hazajyaho iteka rya minisitiri ufite umuryango mu nshingano ze bivuga ibijyanye n'inama y'umuryango. Aha ni ukugira ngo ibibazo bive mu maboko y'inkiko n'abandi bose n'inteko y'abaturage no kwa mudugudu ibibazo bijye bihera mu muryango. Niba umuryango ufite ibibazo wicare uganire. Niba hari umwana ufite ibibazo mu muryango umuryango ubanze wicara uganire buri ibiganiro bikemura ibintu byinshi cyane. Ibibazo nibikemukira mu muryango bakabishakira ibisubizo hari umusaruro bizatanga. Rero mu kintu gikomeye cyane nuko abantu bagomba kumenya yuko niba ushinze umuryango ugomba gukora ibishoboka byose ukaba umuryango utekanye utarangwamo amakimbirane. Niyo amakimbirane yazamo umuryango ukicara ukayashakira igisubizo aho kugira ngo ijye gukemukira mu nkiko. Iri tegeko rero ryazanyemo ubwo buryo butandukanye kugira ngo wa muryango wacu twifuza uzabuhamye koko. Hari n'ikindi kibazo cyabajijwe n'uwitwa Uwimana uri Kigali wabajije ati se ku myaka 18 umuntu azabasha kwitunga ese afite wa mutungo agiye kuvanga n'undi ese afite ubumenyi ku bijyanye no kuboneza urubyaro n'ibindi byose. Hari ibyo nigeze gusubiza yuko ntabwo ari ihame ko umuntu azashaka afite imyaka 18 nabi zose bitindaho. Ariko nanone ntabwo twavuze yuko hari uburyo bizajya bikorwa. Umushingamategeko yashyizeho yuko hari inzira umuntu azajya anyuramo kugira ngo abyemerwe. Muri izo nzira rero bazanareba bati se nitumuha ubukure ntabwo bizatuma atakaza ishuri. Ese nitumuha ubukure uyu muntu agiye gushyingirwa ariyo mpamvu arimo atanga azabasha gutungura urugo cyangwa azabasha kuba muri uru rugo. Ibijyanye no kuboneza urubyaro turabizi ko dufite abajyanama b'ubuzima batanga ayo makuru hari n'ibiganiro binyura ku maradiyo bitanga amakuru ajyanye n'ibijyanye no kuboneza urubyaro. Ibyo byose ni gahunda zitandukanye ziriho zishobora gutuma umuntu agira aya makuru. Ariko ikiriho gikomeye cyane ni ukuvuga ngo wa muntu uzaba ureba impamvu ifatika ituma uwo muntu ahabwa ubukure ni ufite akazi gakomeye ko kuzamenya ngo uyu muntu ni muhubu kure ku mpamvu yuko agiye gushinga urugo. Uru rugo koko azarushinga azarushobora. Niwe rero uzabubumbatiye ibyo byose, ariko tubwira abadukurikiye yuko rwose iri ntago ari hano yuko umuntu azajya ashingirwa ku mwaka 18 n'imyaka 20.
Ku murongo wa telefone nanone dufite abantu babiri, dufite kwikiriza Olive tukagira na Edward. Reka duhere kuri Olive ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Uherereye
mu karere ka Gasabo?
Yego.
Mu karere ka Gasabo. Kine nabyumvise ibyo yavuze, ariko dufite impungenge mwuka zirenze urugero.
Izi
urareba wenda kuvuga ngo ntabwo umwana ntabwo ari ihame, ariko nubwo bavuga ko atari ihame, ariko abana babyumvise vuba, barangije kubyumva bo we baravuga ko atari ihame, ariko babyumvishije vuba cyane ku buryo aho baba bari bumva we ngo babyemeye babyemeje. Ikibazo rero gihari ni ukureba ko uyu mwana w'imyaka 18 urazi yuko abana bajyaga bahura n'ibibazo by'uko bafatwa nabi kubi cyane ku bagabo baba bakuze. Usanga umugabo ari kumwe n'umwana w'imyaka 20-20 ndetse hagati ya 18-23. Noneho ibaze nibiramuka bibaye ngombwa ko aba bantu babyemejwe, noneho ba bagabo ntibazagenda bakajya muri ba bana b'imyaka 18 kandi ntateze kumushaka, abimva ko afite uburenganzira bw'uko byemejwe nyine n'itegeko ryemejwe nta kibazo, bumva ko ntacyo bazabatwara. Ubu ni niba n'ubu ngubu tujyaga tugendera kuri nibura ribu bakumva batinya ribu, bagahora batinya ribu b'iyo myaka baramfunga. Ariko ubu noneho ya ribu basa naho bayikize. Wa mwana w'imyaka 18 kiri mu ishuri, abenshi baba bakiri mu mashuri, bazaba bararuye no kwiga, bizaba bisa naho bikendereye. Uranyumva? Ikindi noneho kureba ngo uwo mwana w'imyaka 18 naramuka umuhungu amutwaye, uranyumvira neza ko urwo rugo rwabo ruzaba rumeze rute? Aho ntihagiye kuzamo noneho amakimbirane arenze. Ni abana bakuru bajyaga umwe wenda naho amakimbirane amwe atavugwa hari izigaragara nkeya, ariko hari aho aba mu ngo wa mudamu ari mukuru ufite ubwenge ugasanga arasa n'ucisha bugufi ngize isakare ngo bijye no ku musozi cyangwa se agira uko abyitwaramo kugira ngo bihagarare. Ariko wa mwana w'imyaka 18 nashakwa n'umuhungu w'imyaka 21-23 rwarugo wa mwana iyo myaka 18 azashobora kurwihanganira? Aho noneho bya bindi by'amakimbirane ntibizaba bibaye byinshi cyane kurushaho?
Urakoze cyane kwikiriza Olive, nanagushimira by'umwihariko ko uri umwe mu bategarugori. Sinzi niba uri umwari cyangwa niba uri umutegarugori bahamagaye ku ijwi rya Amerika. Akenshi rwose dukora ibiganiro ugasanga ntabwo bihutira gutanga ibitekerezo. Reka rero tugushimire cyane by'umwihariko ko utanze ibitekerezo, ukaba unabajije umutumirwa wacu hano ku ijwi rya Amerika. Twakire Edward. Nyarutsa, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mazina yanjye ni Edward Bregeya, ndi mu ntara y'Iburasirazuba. Kuri iyi ngingo y'ishingira cyangwa se yo kubaka umuryango umwana ufite imyaka 18, iki kintu hanze mu giturage, hanze mu bantu, abantu bacyakiriye uko kitari, bagifashe nk'ikintu cyabaye itegeko kandi bagifata nk'ikintu cyahawe agaciro. Njye mbona mu maso yanjye, diyarite zanjye, mbona ibi bintu aho kugira ngo bizubake umuryango ukomeye bishobora kuzateza ikindi kibazo. ikibazo mu muryango. Umugabo arabafite umugore bamaranye igihe barasazanye bafitanye bamaranye imyaka iri hejuru ya 20-25 yumvishe ngo itegeko ryaje umugore arimo aramubuza amahoro ati ngiye kwishakira undi ukiri mutoya wowe uranashaje iyo si uranashaje ntabwo tukijyanye itegeko ryatanzwe yuko umuntu agomba gushaka n'ufite imyaka 18 ugasanga ingo hubwo nibwo zitangiye wowe urana ikibazo. Muzi mwasanzwe njyewe ndi umurezi iyo turebye ku mashuri cyangwa se iyo turebye ku ishuri hari abana benshi bagira imyaka 18 bakiri ku ntebe y'ishuri. Ese ntatandukanye hirya y'igitekerezo cya Oliver, ese ibi bintu biramuka bibaye itegeko ntabwo bizongera school drop out?
Ushaka kuvuga umubare w'abana bava mu mashuri
umuntu akajya afata umwana akamushuka kuri iyo myaka 18 akamwereka uburyo bagiye gushyingira akamushukashuka muri ubwo buryo urumva ugasanga abana bataye amashuri cyangwa se abana bavuye mu ishuri mu buryo bworoshye. Rero nifuzaga ikintu bazagitekereze ariko barebe ese umwana tugiye guha ubukure umwana ugiye gushyingirwa agiye kubana n'umuntu ufite imyaka ingana iki n'umuntu ufite iki uri mu kihe kigero runaka kuko umuntu arimo arumva nk'abantu bavuga ngiye mfite imyaka 40 ndajya kwishakira uwa 18 ubwo wowe twari tumaranye 30 genda ntabwo ukiri ntabwo tukiberanye ntabwo tukiri ku kigero kimwe ugasanga noneho wari n'umunyeshuri nawe kubera ko yumvishije ko yahawe uburenganzira bwo kubana n'uwashaka n'uko abaho ku giti cye ugasanga hanze nk'umuntu akoresheje udufaranga duke agiye abasha kumushukashuka ku buryo ashobora kumuvana mu ishuri. Iki kintu cyo kigeze gitekerezwaho
Edouard
ubukure buzatangwa kuba wenda bagiye kubana bafite imbari mu kigero kimwe cyangwa se niba hari uburyo nyine bazabitekerezaho abantu bafite mu kigero kirekire bazasaba kubana n'abana batoya iki kintu bazagitekerezaho n'ibintu byo gusenya ingo kuvuga ngo umuntu ngo yarafite urugo ararutengiye kwishakira undi. Murakoze cyane
Edouard Buregeya mu ntara y'Uburasirazuba. Reka tugushimire cyane ugire umunsi mwiza.
Yego murakoze namwe mugire umunsi mwiza.
Maitre Mukashema abantu ko bafite impungenge nyinshi.
Ya nabyumvise abantu bafite impungenge kandi zirumvikana. Zirumvikana ariko Olivier na Edward bafite impungenge bafite bakanibaza bati se mushinga amategeko yashyizeho wenda ikintu cyo kuvuga ngo hagati y'ugiye kusabirwa ubukure no bagiye kubana bajye banashyiraho imyaka aho nuko kube birebana n'impungenge bafite z'abagabo bakuze bagiye kuzajya bashaka abana b'imyaka 18. Izi mpungenge rero kuri bo bafite nibaza yuko bazifite igihe kiza kubera ko uyu ni umushinga w'itegeko ukiganirwaho kandi ni impungenge bahuriyeho n'abantu benshi. Ndibaza rero yuko ibiganiro bisigaye bizagenda bikorwa kuri uyu mushinga w'itegeko ibyo bintu nabyo bagomba kubyitaho kandi koko ni impungenge zagiye zigaragazwa noneho kubijyanye n'uzajya barimo asuzuma ya mpamvu nibyo wenda ajya bireba kugira ngo hatazabaho bana ko kuba abakobwa bashobora guta amashuri kubera bagiye gushyingirwa n'ahangaha ngo abana babyumvise nabi. Ariko tunabwira abadukurikiye yuko itegeko ryasohotse habaho no kuryigisha abantu kugira ngo babyumve neza bumve ko atari ihame kibi rwose bizajya bisaba ko hari inzira banyuramo bakanabisaba. Rero wenda nicyo nabivugaho kubera yuko uyu ni umushinga w'itegeko. Izi mpungenge nibaza ko n'abashinga amategeko barimo barazumva n'abandi bose bari mu nzego zifata ibyemezo barumva izi mpungenge kandi uyu uracyari umushinga uganirwaho n'intumwa zacu ziduhagarariye zizabyitaho cyane ku bijyanye n'izi mpungenge abaturage bakomeje kugenda bagaragaza.
Ariko wowe uri umunyamategeko umaze n'imyaka itari mike wunganira abantu mu mategeko wigeze kuvuga uti na nyuma y'itegeko ho burya habaho iteka rya ministri rigenda rigira ibyo ryongera mu mategeko cyangwa risobanura kurushaho ubundi urebye mu bushishozi bwawe nk'umunyamategeko uko uyu mushinga umeze uko wagiye mu nteko ishinga amategeko umeze urabona hari ikibura gishobora gutuma cyangwa se ngira ngo mu ndimi mu mvugo y'amategeko mubyita icyuho, urabona haraho hashobora kuba icyuho ku buryo aho gufasha abaturage ahubwo hashobora no kuvuka ibibazo bishya bitari bihari.
Wenda ntabwo kuko nararisomye kandi hari nibyo duhura nabyo mu kazi kacu ka buri munsi, ntabwo nabyita icyuho. Burya umuntu avuga icyuho iyo ryabaye itegeko, akavuga uti none n'itegeko n'icyuho kiri mu itegeko. Uyu ni umushinga, ariko urebye ibiri mu mushinga bijyanye n'ibi byo kuba wasaba ubukure ku myaka 18, ushobora ko hari ibikigomba kunozwa. Niko umuntu yavuga ko hari ibikigomba kunozwa bijyanye n'uburyo ibyo bintu bizajya bisabwa, na wa undi bisabwa ese azajya akurikiza iki. Aha rero niho hagomba kwitabwaho cyane, hagatangwa umurongo ngenderwaho. Niko navuga umushinga amategeko agatanga umurongo ngenderwaho kugira ngo na wa muntu usuzuma ya mpamvu bamuhe nyirantarengwa, bamubwire ngo mu gihe usuzuma iyo mpamvu ugomba gukurikiza ibi bikurikira. Aha niho umushinga amategeko agomba gushyira imbaraga. Nanone ku bijyanye n'imirimo idahemberwa umwe mu bashakanye ashobora gusaba yuko ihabwa agaciro mu rubanza rwa gatanya, naha ngaha haracyari ibyo kunozwa kugira ngo hajyemo uburyo bwumvikana cyangwa se abantu bose baziyumvamo cyangwa se abantu bose, kugira ngo uruhande rumwe rutazanikubira umutungo munini bitanyuze mu mucyo. Aha rero naho hari byinshi byo kunozwa, kuko ese icumi kuva ku 10% kugeza kuri 39% bizajya bibarwa hakurikijwe iki? Ese iyo mirimo idahemberwa yakozwe igihe kingana iki? Ibyo bintu byose rero kubera ko bikiri umushinga w'itegeko, hari ibintu rwose by'ingenzi bigomba kunozwamo muri uyu mushinga, kandi twizeye neza yuko bizanozwa kubera ko byagiye bigaragazwa n'abaturage hirya no hino kuri social media n'ahandi ku maradiyo nk'uko turimo tubivuga, bagaragaza impungenge ku bijyanye n'ibintu bitandukanye bigomba kunozwa, bagomba kongera gutekerezaho.
Mu minota ibiri turaba dusoje ikiganiro cyacu, mu gusoza nagira ngo mbaze n'amatsiko mfite nk'amwe mu sesenguro ry'amategeko munganira abantu mu mategeko, hari uburyo mufite nko mu muryango ukoramo wa Rwanda Legal Aid Forum mwohereza ibitekerezo byanyu cyangwa se impungenge nk'izo ngizo abaturage baba bagaragaje, cyangwa namwe ubwanyu ibyo mwabonye mubigeza ku nteko ishinga amategeko, ku buryo na mbere yo kwemeza iryo tegeko bavuga bati have tubanze turebe uko byifashe tubivugurure cyangwa se twongeremo ibi ngibi?
Nkuko nigeze kubivuga, Legal Forum ikora ubushakashatsi, hari ubushakashatsi tuba twarakoze ku bibazo bitandukanye mu mategeko, ndetse iri tegeko ritangira gukorwaho minisiteri ifite umuryango mu nshingano yadusabye ibitekerezo, tubaha ibitekerezo mu nyandiko. Ibyo bitekerezo rero iyo tumaze no kubitanga, tugirana inama zitandukanye na minisiteri irimo ikora ku itegeko, dukomeza gutanga bya bitekerezo cyangwa se tunashyiramo ibindi. Ikindi ni uko tujya muri bya biganiro bibera mu nteko. Hari ibiganiro bibanziriza muri za komisiyo mbere y'uko bijya mu nteko rusange y'abadepite. Wenda natanga n'urugero ko mu bihe byashize tumaze igihe kinini cyane tujya mu biganiro mu nteko ku bijyanye n'itegeko rirebana n'ibimenyetso mu manza. Aha rero Legal Aid Forum ikurikira ibyo bitekerezo yaratanze mu nyandiko, ikajya no mu nteko muri bya biganiro bibiganirwa ku mishinga y'amategeko muri za komisiyo mu nteko, kugira ngo dukomeze dutange bya bitekerezo byacu tunabiherekeze. Mu buryo rero dukoresha kandi butanga umusaruro, kuko tuba twarakoze ubushakashatsi tugatanga ibitekerezo mu nyandiko tukanabikurikira mu nteko, kugira ngo tugerageze noneho tubibwire abadepite turebana tuti mu muryango hari ibi bibazo. Nibi itegeko niryandikwa gutya rizakemura iki kibazo kirimo kigaragara, kubera ko twe tuba tubana n'ibyo bibazo umunsi ku wundi duhura n'abaturage, kuko dufite n'umurongo utishyurwa abaturage bahamagaraho 10/22 iyo bashaka ubufasha mu mategeko ku wundi cyangwa se bashaka abavoka babunganira ku wundi. Urumva rero tubana nabyo.
Murakoze Madame Maitre Mukashema Marie Louise, umukozi w'umuryango utanga ubufasha mu by'amategeko. Reka tugushimire cyane uyu mwanya uhaye ikiganiro muri Sanga.
Turabashimiye namwe kuba mwadutumiye.
Nshimire namwe mwese inshuti banywanyi b'ikiganiro muri Sanga, abatanze ibitekerezo n'abo tutashoboye kwakira tubiseguyeho. reka tubabwire ngo naho butaha amahoro n'amahirwe kuri mwese kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.